Baba na mama wamenileta kwenye dunia. Thank you Lord for the life. Japo kuna mengi ninapitia. Unaecheka naye kwenye raha, kwenye shida takupa jeraha. Pindi akigeuka masaha, kizuri kinakuwa kinyaha. Alikuwa rafiki, hata kuna mzigo. Una nyumba gari, noza genge mabibo. Au bebe bebe, nae mto wa dina. Petra ziki yumba kambali wewe kima.
La la la, lelele, le, I'm living my life. La la la, lelele, le, I'm living my life. La la la, lelele, le, I'm living my life. La la la.
Chana, zaida wanye mwezi. Mtongea sana nye mayanga mlewezi. Tazidi kupenga kisha stressi mpaka totoro. Nanyi machakula mwaka humule magodoro. Rap mini mkali, style na mitindo. Uliza madi ali, alivungutaga jimbo. Nikuwa nosha magari, leo na miliki bimbo. Ase mini mkali, kolo nalichapa fimbo. Rafiko kweli moyo wangu. Yeah, la 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 la. Japo niko peace na wanangu. Yeah. Don't mess up with
la
my
la la. Le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
I'm living my life. Panina sereru. Nasina samane, ura nini chala, na mulungu wane, familia yane, na vazazi vane, mbikulu wa mboja, nini namba moja. Japo nasema mengi, lakini misongei, I think ibada leo, jaza kuja better day. Then a week in the shame, 7 days, kama hauna kakaze, pick up goti to pay. Karibu asiri, kutoi tongo tongo, njijila matajiri, alinaga lungo logo, msome niko pili, nini liachaga makongo. Arusha. Shangare naro kwenye ramani ya
la,
pongo.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
Yes, I'm living, I'm living.
La la la, le le le, I'm living my life.
at NinjaPhoenix.com.